Listen. First of the world and if your life is a test. Hope I graded on a cave cause I wake in a flesh. Treasures of fool never understand the mean of fun. Speak from the chest, I wanna be free from the stress. So that means the desert be my own savior. Just pick a piece before I meet with the maker. Sifanyi games so kwamba heti na zuga. Spend ufem rappers on gap wa mizingua. Rap na mimi ni kama kichwa na mwili. Na flow hard wanadai awaelewi. Full makabati mkononi na roll wigi. Spill kuwa hoi street na stay pisi. Na sambaza upendo kwa odia bila ya woga. Na pakaza uondo na roga nisiwe nyota.
Na sambaza upendo kwa odia bila ya woga. Na pakaza uondo na roga nisiwe nyota.
Game la bongo nyoso ukweli sio uongo. Bongo ni mie usho wengi ni artificial. Stay tuned my fan my song is so official. Stay tuned my fan my song is so official. Game la bongo nyoso ukweli sio uongo. Bongo ni mie usho wengi ni artificial. Stay tuned my fan my song is so official. Stay tuned my fan my song is so official.
Mzuka kwenye mic na konga fans kwa rap ill. Ziduka weki lazo unaomba tuzo za kill. Chaps anuka kichwani kuwa timamu. Chaka nishari teka mtani kote. Adabu tembeza bakora kote. Kama kifimbo cheza chezesha wakora wote. Ona wamedorora kazi kwa mikakati rakati mpaka tamati. Sifichu kwenye nafasi kimziki sina fadhali nkieleza. Wanapakaza wapotofu Afrika wakilegeza mina kaza. Ila sofi kupitwa kichwa kimeche mka natoa. Madini chanya vitani kumechafuka. Askari na parangana mistari. Ishi mirele na utunzi wa therapisti ufanisi. Enea kote mithili ya bio chemist na zina ya mistari. Sijui nteshi walini taluma ni mathematics na tema tungo kamili.
Game la bongo nyoso ukweli sio uongo. Bongo ni mie usho wengi ni artificial. Stay tuned my fan my song is so official. Stay tuned my fan my song is so official. Game la bongo nyoso ukweli sio uongo. Bongo ni mie usho wengi ni artificial. Stay tuned my fan my song is so official. Stay tuned my fan my song is so official.
Number one records.